muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwiriwe neza. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mudukurikire kuri metero 19 na metero 22, turi no kuri internet www.radioyacu.voa.com no kuri YouTube VOA Radio Yacu. Murisanga
ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze rero mu kiganiro cyanyu muri sanga. Haragirimana Claver ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abagendana ubumuga bwo mu mutwe mu Rwanda ryitwa OPROMAMER mu Gifaransa, Organisation pour la Promotion et la Solidarité des Malades et Handicapés Mentaux au Rwanda. Aragira ati, hano mu Rwanda abantu nkatwe duhabwa akato gakabije, turahohoterwa bitwaje ngo twataye ubwenge, kandi rwose tuba twarakize, ariko sosiyete ntibyemera. Iyo umudamu warwaye mu mutwe atashye ava kwa muganga indera, ntiyongera kwitwa umugore, agaharikwa aho kwitabwaho. Ibi ni bimwe mu bibazo byinshi Haragirimana Claver yatwandikiye kuri WhatsApp y'ijwi rya Amerika, guteranyaho rimwe 202 841 99 31. Yatwemere rero kubiganiraho namwe nshuti banywanye bijwi rya Amerika. Simbatindiye, reka mubahamagarire. Haragirima, urakomeye.
Muraho neza Kamiri.
Amakuru
ni meza.
Ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya uduhaye. Tudatinze rero, irishyirahamwe ryanyu OPROMAMER ni ishyirahamwe bwoko ki, rifite abayoboke bangana iki?
Ni ishyirahamwe y'abantu bafite ibibazo byo mu mutwe. Tumaze kugira abanyamuryango 3,792 mu gihugu hose.
Yego.
N'umuryango ubumbiye hamwe abantu bafite ibibazo byo mu mutwe nyine, noneho tugaharanira ingaruka, kurwanya ingaruka, kuko iyo umuntu avuye indera cyangwa se niyo atarahageze, hari byinshi bitagenda neza n'umuryango nyarwanda muri sosiyete kuva no mu muryango avukamo. Ubwo rero turi aho ngaho kugira ngo dukore ubuvugizi bw'imibereho yacu myiza, iterambere, uburenganzira bwacu, ibintu nk'ibyo, kurwanya akato cyane cyane, kuko akato gatuma kabangamira ubuzima bwacu bwa buri munsi.
Mu magambo make, nawe Haragirimana Claver, wigeze kugira ibibazo by'ubumuga bwo mu mutwe?
Yego, nigeze kugira ibyo bibazo nyura mu bitaro. Ndafashwa, ndasohoka, njya mu buzima busanzwe.
Yego.
Ariko ingaruka zituma mva mu kazi, kwirukanirwa ubusa, guhabwa kandi kato, ku buryo muri sosiyete mbese usanga ikintu cyose ukoze, ingaruka zabwa burwayi bwawe n'ubumuga wagize ziraza, ugasanga ubuze amahoro, ubuze n'amahwemo.
Nabonye ifoto yawe kuri site interineti y'ishyirahamwe ryanyu OPROMAMER, mbona uri umusore. Abakobwa bagufata gute? Murasabana nta kibazo?
Ubu muri iyi minsi mfite umudamu. Ntabwo byari byoroshye, kuko byambere ikibazo gikomeye cyane no mu muryango mvukamo.
Yego.
Aho nazanaga icyo gitekerezo bakavuga ko njye ndi umuntu wo mu rugo, ikintu atari ikintu kindeba ko nashobora gutunga umuryango. kuna shaka kwitwa umugabo ko ngomba kubaho ngaho nkaba nka cyakimuga kiteretse ahantu basuka amazi kuvuga ko bose bagiye gushingira umurwayi mu mutwe w'umusazi ko umwana wabo bamuroshe
eh
byabaye nk'ahantu hane ubwa gatanu ngira amahiri kumwe yari hanganye ashinga iryinyo kuri indi we ubu niwe turi kumwe
nuko nuko rwose mutera imbere
yego
nuko muri ufite rero abanyamuryango barenga 3,900 mu gihugu hose ariko se kuvuga mu gihugu hose ni ukuvuga muri mu ntara nanjye muri yego mu ntara zose no mu ma district yose imirenge
yego turi mu turere 17
yego kuri 33
33 tumaze kugera mu turere 17
yego
kubera ubushobozi buke nubwo kuri naha bakavamo tukiyegeranya hari abo bagore babaye bibera mu gasozi kugira ngo dushyire hamwe igitekerezo dukore n'ibyo bikorwa ntabwo byoroshye ari mpamvu tutari mu turere twose tw'igihugu
noneho mu turere murimo ho na mubona ubutegetsi bubyakira gute
bo ikibazo na leta cyo ntagihari kuko leta niba naduhaye n'ibyangombwa urumva ko hari ubuzima gatozi bw'indi miryango yose mu gihugu
yego
byadufashije imyaka miremire kugira ngo batugenzure barebe ko ibyo tuvuga ari byaruka kuko ntabwo dufashije batadufasha dushyira mu mashiri n'abo tubana nabo n'abo baturage badafite imyumvire itari itazamuka
icyicaro cyanyu mbese kiri he icyicaro kiri ishyirahamwe Opromamere
kubera twe twari abantu benshi twagiye duhurira mu bitaro ubwo abantu bamuhohotera cyangwa se umugore bazengereje bamufata no ku ngufu ari uko twahuje ibitekerezo twibyamiye ku gitanda wapiretse umuganga wenda mugiye no kuryo kaganira na mugenzi wawe
yego ndumva telefone igenda icikagurika niko haragirima telefone iracikagurika rimwe na rimwe tukagutakaza sinzi niba utajya ku ruhande gato ngo turebe niba uko kutuvangira bivamo network urumva igenda icikagurika nshuti zacu rero nshuti zacu rero mbibutse ko tuganira na Haragirimana Claver umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abagenda n'ubumuga bwo mu mutwe mu Rwanda ryitwa Opromamere. Haragirima uranyumva neza rero?
Ndakumva neza.
Nuko nuko ari umutubwira ukuntu igitekerezo cyabajemo mwiryamiye ku gitanda.
Yego nyine ukibeta umuganga yabagiye hirya wenda gato ukaganira na mugenzi wawe. Ukamubwira gahinda kawe nawe akakubwira ke none nyuma tubahana umugambi tumaze gutaha tutangira uko bazohanze twaravuye mu bitaro. Icyicaro kirindira hafi y'ibitaro ariko ntabwo turi mu bitaro.
Aha.
Hafi y'ibitaro kuko biri mu murenge wa Ndera mu kagari mu karere ka Gasabo. Ubwo ntaho dukorera kuko Ndera turabakenera cyane.
Aha.
Kuko hari n'abantu batemera ko twarwaye ari babandi babishakira amafaranga ariko kuko dukorana na Ndera umunsi ku munsi tuba turi kumwe nyine ababihakana na Ndera zikabibemeza ko ari byo koko.
Usibye ibyo ngibyo byo kubibemeza se yo biriya bitaro bibafasha gute kugira ngo nyine mukwemeza yuko mwakize koko
ibitaro bidufasha urumva ko habaye twaramaze gusohoka none kodi baba bafite record donc muri record z'ibitaro
yego
nda imibereho rero icyo badufashije nuko ari twageraga nk'ahantu bakafatira muri abasa ibitaro rero byaduhaga intumwa zikajya gusobanura ko koko uburwayi bwacu bwamaze koroherwa koko badukurikiranye
muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ikiganiro muri isanga turaganira n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abagendana ubumuga bwo mu mutwe mu Rwanda Haragirimana Claver. Claver, ubundi iki kiganiro nyine ni icya rubanda ni icy'abaturage ni icya bose niyo mpamvu nagira ngo mutangire mwiganirire kuko ntabwo ari icyawe nanjye twenyine kuri telefone dufite Nisabwa Abdul Nisabwa we. Nisabwa. Abdul. Telefone ntabwo zicamo sinzi impamvu sinzi uko byagenze.
Ndikukumva.
Eh, none ko utavugaga?
Navugaga ubwo ndi muri kaburimbo n'urusaku rw'imodoka.
Eh, kaburimbo hehe?
Ndi mu muhanda narindi gutambuka n'amaguru.
Nyine ubwo uherereye hehe?
Ah, nk'uko uzi Bwana Thomas Kamini ni mushuti wawe Nisabwa Abdul Saif, ndi mu Rwanda I Kigali mu karere ka Gasabo umurenge wa Rusororo.
Yego.
Aha, reka mbanze nshimire uwo mutumirwa watuzaniye.
Mhm. Komeza.
Hanyuma najya ngo mubaze muri izo muri icyo gikorwa bazanye, ese ni izihe mbogamizi bakunda guhura nazo?
Mm-hmm.
Ese baba bafite umugambi ki ku bana bari mu cyaro cyangwa se n'abantu bakuru bari mu byaro batabona kivugira? Murakoze.
Yeah, Abdul, nawe urakoze cyane.
Ego ariko tuburanyeho.
Nuko uzashakana, reka duhe umushyitsi. Reka duhe umushyitsi ijambo, turaza kwivuganira. Urakoze.
Baherukanaga muri 2019.
Eh, umwaka mushya muhire.
Muri twese.
Eh, nuko nuko. Haragirimo wamwumvise rero. Haragirimana. Ijwi rya Amerika.
Hello?
Yego, yego.
Ndikumvise n'umuturanyi hano Rusororo hafi yanjye.
Ah.
Abana rero n'abantu bakuru bo mu byaro.
Mhm.
Imbogamizi kugira ubundi ni ubushobozi. Ariko ubundi turashaka ko umuryango wacu kuzakura uzahagararirwa nk'uko izindi nzego zose zaba zifite ubumuga zimeze.
Mhm.
Uturuka mu mudugudu kugera ku rwego rw'igihugu.
Yego.
Ukubakika kuva ku mudugudu kugera ku gihugu bakaba kandi ba bandi bahuye n'ikibazo basa kugira ngo baduhagararirwe n'abandi bantu batazi ikibazo.
Mhm. Ubwo se mu rwego rwa mikoro, mu rwego rw'amafaranga, mu bigenza gute? Kuko ndibaza nkurikije uko uvuga ko umuryango nyarwanda ubaha akato, nawe watanze urugero yuko wirukanwe mu kazi batakwizera, ubwo abanyamuryango banyu benshi ndibwira yuko nta kazi bafite. None se amafaranga muyakura hehe nimba mudashobora gutanga imisanzu?
Nta misanzu ntabwo twakwaka abanyamuryango kuko nta mbaraga, ahubwo bose baba badusaba ubufasha. Ariko dufite filozofi dukura mu bantu benshi cyane babaye n'ibihangange hano ku isi. Ubundi habaho kwitanga no kugira ngo bamwe babe bitambo ku bandi.
Yego.
No kumenyekanisha amasinda yabo babakoze. Tatuvane wenda bagerageza kwitangira kandi kuko abatekerezo bwa mbere bo intambure abamvura bamuzuba yaba mu bukene bwo gukora byanze bikunze. Nuko dukora ni ukwikokora bikanga bikemeza, ariko nuko turi gukora iyo tumaze gukora tugenda dutegeye gahunda yo kugenda twubaka amatsinda aho tugeze. Mirongo itanu noneho tugasiga twasobanuye ko bagomba guharanira nabwo uburenganzira bwabo basuye, bagatangira kujya bakora inama bimenyekanisha mu buyobozi, bimenyekanisha ikibazo cyabo. Donko ibidusaba amafaranga ni bikeya, ariko biha ariko ni bikeya, ubu turi gukoresha sensibilisation cyane.
Kuri telefone dufite kandi Antere. Antere we. Urakomeye.
Ndakomeye.
Bwira umutumirwa huri.
Ndi mu Burundi Muyinga, mu ntara ya Muyinga.
Yego. Gusha ku ngingo. Yego.
Ikibazo ndise. Umva ubumuga buratandukanye.
Yego.
Hari ubumuga umuntu usanga aravukanye cyane nk'ubumuga wagize nk'isanganya ukavunika ukazisanga wa mugaye. None n'iryo shyirahamwe ryabo ni ubuhe bumuga bisize hamwe, ni ubuhe bumuga batumye bajya hamwe?
ubumuga bwo mu mutwe ntabwo bwumva se
ya ndabwumva
eh
none konzi umuntu agwaye mu bumuga bwo mu mutwe ino iwacu mu Burundi bakunda kuvuga ngo umuntu yasaze
ndibwira ko ari kimwe no mu Rwanda ariko umutumirwa arabikwibwirira
yego
ah
haba ne mino mu Burundi no mu Rwanda ndazi ko twese twemera Imana
aha
arumwe avuga ati umuntu yasaze kubera amadayimoni
yego
undi nawe akavuga ati yarize nk'ibijya by'ubuganga nyene sentiment aravuga ati n'ibintu nyene neurologiche donc bya yagwaye nyene yapararanganye mu mutwe bakaza kumuvuza nyine mu Burundi wacu bahitwa kwa Rujanti Bujumbura mu Kamenge
eh
ngo rero ubwo urumva aho bitandukanye mwavuga ni bidayimoni ibindi nayo ni pathologique urumva n'ubugwara
aha noneho rero
menya gute kubitandukanya
yee
nico kibazo fisi
yantero urakoze cyane Esa hi muyinga mwumva ijwi rya America?
Eh, mwarije turifata nk'umuntu arahantu hamwe na hamwe yo mu komine ya Butihinda hegereye mu Rwanda. Bashobora kufata yo mu Rwanda.
Eh, nuko ante ndagushimiye cyane.
Namwe murakoze.
Haragirima wamwumvise rero hari ibintu bibiri uburwayi n'amadayimoni. Mwebwe ngo mubitandukanye gute? Ariko rero haragira imana n'ubu ngubu telefone yawe ira neza hano ijwi rya America yevuga twumve
ni ukuvuga ngo abaje ikibazo cy'amadayimoni n'uburwayi ngo tubitandukanya gute
yego
ntabwo rero ubwo tutambye
Haragira ima telefone ntabwo inyuramo neza noneho reka tube duhagaritse bongere baguhamagare turebe ko bikunda iyi ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na Haragira Imana Claver ayobora ishyirahamwe mu gifaransa ryitwa Organisation pour la promotion et la solidarité des malades et handicapés mentaux niryo mu Rwanda Opromamer mu magambo ahinnye turaganira ku bibazo by'uburwayi cyangwa se by'ubumuga bwo mu mutwe kuko yatwandikiye atubwire yuko bahabwa akato cyane gakabije mu Rwanda bahohoterwa ntabwo bemera ko bakize umuryango nyarwanda niko ubivuga mbese ubafata ute mbese bo babayeho bate mbese ibibazo bahura nabyo nuko bishakira umuti nibyo turimo tuganiraho ijwi rya
turabaramukije bakunzi namwe banywanye ibijwi rya America muntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya America ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byimviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya America ni radio yanyu
Haragira Imana Claver abamfasha bambwiye yuko nanone ari ku murongo Haragira Imana we
Wi muraho ndakumva neza cyane
Yego none ndumva uvuga neza kurusha mbere nyine antero w'imuyinga yego antero w'imuyinga yaramaze kukubaza ati mutandukanya mute by'amadayimoni n'ibindi by'uburwayi bwo mu mutwe
kagirira nari ndimo musubiza mvuga nitwe ntago turi nzanga rwose iyo twize abaganga dufite ni bake ariko kuko tugera kwa muganga twese turi mishyira hamwe twese twarafashijwe turaturuye. Ibyo by'amadayimoni ntekereza ko mu muryango wacu ntabwo tubasha kwemera ko koko hari umuntu muri twe ufite amadayimoni, nubwo abantu bavuga ko ariko twe tubona ari uburwayi busanzwe. Abantu babyibeshaho bakavuga ngo ni amarozi ngo ni amadayimoni, ariko ubuhamya bwacu twese dusanga kuko amadayimoni niho urivuza agakira kuba twumvira uburwayi kurenza kwa amadayimoni.
Mu magambo makeya namwe mwemera Imana? Aragirima
winda kumva
mu magambo make namwe mwemera Imana?
Yego, nemera Imana, ndi umukristo.
Nuko nuko. Noneho kuri telefone bambwiye ko hari Hermenegild. Hermenegild we?
Ah,
urakomeye.
Namahoro Felix Ashima, namakinama.
Natwe turaho, turakomeye ku ijwi ry'Amerika. Uherereye he?
Na mu Burundi ntara ni cyankozo ikomine n'igisagara mutumba n'iruramba.
Nuko nuko. Ufite akabazo cyangwa igitekerezo?
Mfite akabazo. Yaravuga yuko abo bantu bahabwa akato ngo bakarenganywa. Urugero yatanga bakarurero babarenganya n'inkakahe.
Ye, urakoze Hermenegild, reka hita gusubiza.
Ndafite akandi.
Urafite akandi?
Yego. Iryo shyirahamwe ryabo mbega gihaye intumbero y'ukubavuza aho bari hamwe kugira biyungunganye mu bikorwa byabo kugira biteze imbere. Niyaba bihaye intose yo kwiteza imbere, mbega umuntu akwari mu mutwe ko tuzi icyo usanga umengo ubwenge ntibukora neza, bahita bakiteza imbere gute?
Hermenegild, ubwo urumva nawe nyine kuri uri muri ba bandi bapfobya abo bagize ubumuga bwo mu mutwe, ukabona ko badatekereza neza?
Haba usanga bagize ubumuga bwo mu mutwe ugasanga ntibatekereza neza ku buryo batorangura imigambi yiwe bimuteze imbere neza kubera ikibazo cyo mu mutwe.
Reka Haragira Imana arakubwira nimba bene uwo muntu aba yavuwe koko uko bikwiye, arabikwibwirira.
Mbega iyo bapfuwe baheta bagataha mu byari iwabo iyo bake bapfa.
Ubwo urashaka kuvuga nimba baba bakize koko?
Bakira by'ukuri koko ku buryo asubiranye ni uko yamye.
Hermenegild, urakoze.
Yego.
Haragira Imana.
Karame.
Wamwumvise?
Afite utubazo rwose twiza dusa n'utwo duhura natwo neza neza. Kuko aravuga ati se bariya abantu bishyira hamwe ngo bafashanye kuvuza kuvuzanya. Iyo tuvuze rero imibereho myiza, tujyamo imibereho myiza n'iterambere, uburenganzira, ibyo byose umuntu wese ufite ikibazo kitagenda neza tugomba kugitekerezaho n'umunyamuryango tukagikemura. Utavuzwa dukangurira ababishinzwe ntagaruke tunamuvuza.
Yego.
Umuntu aba afite avuka baba bagomba kubifata nk'inshingano, kuko n'umwana wo mu rugo n'umugore wo mu rugo, umuryango ugomba kumuvuza, dushyiramo imbaraga tukabisha bakabikora. Noneho ibindi bikorwa umuntu amaze koroherwa ameze nk'uko tumeze, tumushyira muri gahunda y'iterambere kugira ngo nawe umunama atange igitekerezo ajye kuzanya nk'abandi. Ubwo Rwanda batagenda babibemerera, ariko tuba tugira ngo abanyarwanda turi nk'abanyarwanda bandi bose uko babayeho.
Ariko rero mwebwe mwishyira hamwe ryanyu n'abantu baba baravuye kwa muganga bagasubira mu buzima busanzwe,
ariko bitabujije ko umuntu aba akifata cyangwa nyura no muri kontorore runaka, kuko n'ubundi utubahirije amabwiriza wakongera ukarwara bisaba ko n'ubundi uhora wivuza cyangwa se gukoresha kontorore kugira ngo ikibazo kitongera kukagaruka, kuko indwara yo mutwe ni kwimera akenshi iyo umuntu yirangayeho irongera ikamwubika hasi. Niyo mpamvu umuntu tuvuga abarwayi kuko baba bakifite ubwo uko gukurikiranwa n'abaganga, ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu yaratashe ntahagihurira n'imiti.
Nuko noneho akavuga tese ati uwagize uburwayi bwo mu mutwe aravurwa agakira, ndumva wari umaze kubikomozaho.
Yafata urwo rugero nkanjye turi kuvugana nawe ari kubaza ibibazo. gahunda bari nzima mu rugo nta kibazo imirimo irakorwa numva kuyobora ONG ingana gutyo ifite byonyine kugira ngo uzagere ku rwego rwo kwemerwa na leta ariko akagumya kwitaho akagira ibyo avaho inzoga ibintu byose bishobora kumuteza ibibazo kuko akabazo kaba kabaye mu mubiri
inzoga itabi ibintu byose nk'ibyo ngibyo
ndazaza zigikenewe ndetse nabigeranya nk'uko umuntu ufite ubwandu bwa sida iyo yitwaye ntago igumya kuba ikibazo natwe nuko bitatwarire runaka kugira ngo tutaza kuzongera guhura n'ibibazo kuko yo bamwe muri twari igihe n'ubundi basubirwa bitewe n'uko bananiranye ku myitwarire ariko ubundi umuntu arakira akabibona ubu mbonye ku ifoto ndi umugabo w'urugo ufite abana rimwe na rimwe kuko ngewe namaze kubera ubushobozi bampaye akato nyuma bageze aho ahubwo bansaba imbabazi aho ntuye byabaye nko kunsaba imbabazi yewe n'umuryango mvukamo byabaye uko bageze aho babonye ubusa umuntu aratahanye imodoka se cyangwa se ndi kuri televiziyo cyangwa ubundi kuri radiyo ntabwo umuntu yagumya kuvuga ko yahinda akato ubundi twe turashaka kurwanya akato ibikorwa umuntu ampaye akato ejo agasanga mfite iduka ndi gucuruza gukopesha ntabwo yakongera kuvuga ko ndi umusazi
yego
kandi agakopesha cyangwa aje kugura imboga iwanjye cyangwa aje gukamisha amata iwanjye turi kurwanyisha akato ibikorwa kwerekana ko dushoboye nyina wo kubwira abantu ngo mutereke kuduha akato byo twasanze ntacyo byabahinduraho ubu naho mu matsinda dufite mu turere buri bantu baba bafite imirimo bakora barorora barahinga barahura bakaganira bagakora tugaragaza sosiyete ubushobozi bwacu kuruta twababwiza amagambo gusa
ibyo rero biranasubiza nyine ikibazo cya Hermine Gilles ati umuntu kumwita umusazi ngo ntatekereza neza nta shingiro bifite
yenda namuhurugero hari henshi twagiye tujya nko mu buyobozi ukamubwira uti nze gushaka iki n'iki wenda hari serivisi runaka ukamwibwira ukabona agize ikibazo ko yakiriye nk'umurwayi mu mutwe mu biro byiwe
yakiriye umusazi
ukabona
niko bifashe
ariko nyuma wenda ntabwo uba umwanya ariko yagenzura ibikorwa yagenzura wamuha ibyo izo mpapuro
ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda umenya telefone y'umutumirwa Haragira Imana Claver icitse reka bongere bamuhamagare ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda rendi musaba abamfasha ngo bongere bamuhamagare Haragira Imana Claver ayobora ishyirahamwe ry'abarugendana ubumuga bwo mu mutwe mu Rwanda Opromamer Organisation pour la promotion et la solidarité des malades et handicapés mentaux. Nous turagana ku bibazo by'abantu baba baragize ibibazo nyine byo kurwara mu mutwe noneho rero bakivuza ese bakirwa gute iyo bagarutse mu muryango twabikomojeho babanza kubaha kato ati kurwanya ko kato amagambo ntabwo yabahindura ntabwo yahindura abantu tuba dukoresha ibikorwa bakabona ko dushoboye niho batwemera nidukomeze kuba mukato ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda muri isanga Haragira Imana bambwiye yuko yagarutse Haragira Imana
wi ndakumva kamiri
ye nuko ari muvuga ukuntu iyo ugiye kwigusaba nk'umuyobozi ikintu yakwakiriye abanza kwikanga
ari kangari mwamarane gihe akaza koko rwose ibintu bimeze neza kumva urimo uravuga iterambere nk'iryo n'abashinzwe urimo uravuga imibereho myiza urimo urajya inama agahita ahubwo yumva ko akwiye gukorana nawe ubu nuko turi gukorana n'abayobozi bacu baratwikanze ariko yarashize ubu turi gukorana neza nko mu mirenge no mu midugudu aho dukorera mu turere
ijwi rya Amerika muri isanga kuri telefone turi kumwe na Jonas we
karame
urakomeye
ndakomeye kabisa namwe muraho muri studio
yego turaho turakomeye rwose hano ku ijwi rya Amerika uherereye he Jonas we
aha ndi muri Malawi mu nkambi ya Jakarta
yego
mu nkambi ya Zareka niho ndi
ye ariko ukomoka mu Burundi
ndi mu Burundi
None si ijwi rya Amerika aho ngaho muri Malawi muraryumva
bidya Amerika tujumviye tujiye ku kwibi bintu bya bijanye na bya connection.
Ni kuvuga kuri internet?
Yesi.
Yego. Turi no kuri YouTube kuri VOA radio yacu.
Okay.
Na Facebook VOA radio yacu.
Na Facebook, na Facebook cyane cyane.
Ye VOA radio yacu.
Eh.
Nuko gusha ku ngingo rero Jonas we.
Hanyuma. Ikibazo ushaka kumubaza uyu mutumirwa. Kiraba ego yego nagiye aho ndi ndi mu nkorera mu ishyirahamwe bana shaka ari isahiriza abo bantu baba bagize ingorane yo mu mutwe yani IRC.
Aho ngaho nawe nibyo ukoramo?
Hanyuma ikintu nagomba mbaze
ahubwo rero nimba ufite nawe mufite ishyirahamwe nk'iri ngiri rya Opromamer nshobora no kuba nk'iminota itanu mukabanza mukiganirira mukungurana ibitekerezo ukuntu mushobora gukora.
Ikintu nariko ndavuga nagomba kumubaza umutumirwa.
Yego.
Hariho muri market we nk'abantu dushobora guhura bafite ibibazo nk'ubu dufate ufite ibibazo warahuye n'ibintu by'ihungabana bakwikiye nk'umuryango wawe wose.
Yego.
Ubibona ese n'abaturanyi bose barabishe ubabona.
Yego.
Sasa hachi hagira yuko ujya muri mu yindi leta uyita wahora mu turayivamo bivanye n'ibyo wabonye
mu kinyarwanda babyita guhungabana. Umuntu ufite ihungabana kera babanje kubyita ngo ni ihahamuka guhahamuka, nyuma baza gusanga ijambo ribereye ari ihungabana. Mu gifaransa nibyo bita traumatisme.
Ibyo ndabyumva. Umva dufate muri make wahuye n'ihungabana bivaye n'ibyo wabonye. Sare rero muri make birashitse umuntu uragize ahantu uramuganiriza, maze kumuganiriza umuha ni nka interview uri kurama kugira ngo ubone yuko yogaruka muri HNCR. Wa muntu interview y'imari rimwe kabiri gatatu gumye burindwi uwamo umuri hafi mugabo ya mudu yagiyemo bivaye na ryahambuka yahuye naryo ibikunze yukagaruka muri ya eta normal
yikongera kuba kugira ubuzima busanzwe
nkuko yarari nkuko yarasanzwe. Nagomba mbaze umutimirwa nko ngaho bimaze kugera aho ibyo bikanka twumufasha iki yomufasha iki kugira ngo ashobore kugaruka muri ya mibereho ya eta ya mbere yari asanzwe arimo.
Yona ugume ku murongo hanyuma mwiganirire akanya gatoya, reka mbwire abamfasha bakugumishe ku murongo.
Yego. Sawa.
Ni haragirima
karame
Yonasi azanyamo ikindi kintu gishyashya cyo guhungabana. Byo mubi hari abanyamuryango mufite cyangwa se hari ukuntu nabo abagize icyo kintu cyo guhungabana namo muvuga ko bashobora baba bafite ubumuga bwo mu mutwe?
Yego turabafite rwose, kuko ikintu cyose gikora gutekerereza nyine cyatumye hari ibitekerezo bihinduka n'imyitwarire byose twe nta turabanura uburwayi nubwo tubusesengura ngo tuvuge ngo uriya n'ibi n'ibi. Ariko abantu bafite ihungabana turabafite, cyane cyane ko igihugu cyabayemo jenoside kandi abanyarwanda benshi hari abahuye. Abo rero tuba dufite cyane cyane nakubwiye ko dukorana n'imbere. Ayo matsinda yacu yose bajya baduha inkunga yo kujya kubasura no kubaganiriza ibitaro bya duha iyo nkunga.
Ibyo bitaro by'Indera twabigereranya nk'ibyo i Bujumbura, hari umwe wigeze kuvuga ngo bita kwa Rojanti.
Yego ni nkabyo.
Komeza.
Yego. None rero iyo umuntu afite ihungabana
akaba atari gukora ibikwiriye hari gihe aganira n'abo baganga bavaho ngaho tuba twabonye n'inkunga byangwa hari n'imiti bashobora kumuha ishobora kuba ibyo bibazo yagize tugiye tugira abantu babashwa gufashwa kuganirizwa cyangwa gufashwa kuzera kuvurwa nk'ari imiti igomba kumufasha ariko izo kazo zose ndazibona hari abafashwa baganirijwe bafashwa bagiye mu buryo bwo kuvuzwa
Yona uracyari ku murongo
mukabisa bwana umenyesha makuru
ye wumvise ibyo Haragira Imana yavuze
nabyumvise
urumva unyuzwe cyangwa hari akandi kandi ufite ni ukuvuga mu magambo make mwebwe mbese hari abantu gira inama mwaganira ntibakire hari ikindi murenza mubajyana kwa muganga
turaheza tukabohereza kwa muganga mu bitaro bitandukanye hari nabo bahereza transfer bakabatwara nka Rirongo kubavuzayo ndagatanga hano mu nkambi turi dufate ni mu Rwanda ni mu Rwanda ngaho niho turi dufise umu client wacu dufate nta ni ntaho nikora dufate umuntu kabisa ataho yifishe hanyuma asiye ngorane y'ukuba ari mwabo bafise uburwayi bwo mu mutwe kuko ndazi imiti kabisa igura amashiri amahera menshi dufata amanyarwanda cyangwa amarundi cyangwa amatanzania cyangwa amakwacha hano uwo muntu uwo kreanti wacu ndivuza
yego
nk'ishyirahamwe iryo ry'uwo mutama ry'uwo mutumirwa ryo mufasha iki
usibye ko yari yabivuze ati umuryango umuntu akomokamo ni wo wa mbere na mbere ufite inshingano zo kumuvuza ariko noneho icyo ngicyo kindi ubajije ishyirahamwe ryafashe icy'umuntu w'umukene ntaho nikora cyo arakikwisubiriza Yona urakoze cyane
sawa mugize neza kabisa kuba mu mpuze n'uwo mutumirwa
ye Haragira Imana
karame
umuntu w'umukene rwose n'umuryango udashobora kumuvuza ishyirahamwe hari icyo ryamumarira
cyane kuko nta muntu twebwe kuko kuvuzwa n'uburenganzira bw'umuntu
yego
ntabwo dushobora kurebera umuntu cyane cyane kibazo twe tumubara nk'umunyamuryango tugerageza gukora ubuvugizi ku muryango iyo byanze twanabibonye ko nta kundi tujya mu buyobozi ubuyobozi igihe cyose ni cyiza gifasha mu buryo runaka hari inkunga zigenerwa abantu batishoboye aricyo mituelle de sante ku bantu ba rinkisho cya mbere tumusabira kujya muri babandi bafashwa mu bwa leta turamusabira kuko we ntababasha kugira izo mbaraga zo kujya kubisaba bari mu muhanda ari kwirukanka
yego
ubwo rero twe tumubera umuvugizi mu nzego zibishinzwe ku buryo mu mudugudu havuka tukazo n'ingaruka bashobora kugira kuri we siyete tukababwira tuti umuntu ntashoboye bakabigenzura hari abantu guhura n'umuntu hano mu mujyi wa Kigali atazi no kwibwiza atazi niyavuka ubwo rero tuba tugomba guhabwa umugiraneza runaka yaba leta idufashamo ariko tuba tugomba kumukorera ubuvugizi ahantu hatandukanye ajya muri leta wenda byatinze inkunga mu bagiraneza kuko biba bigaragara ko umuntu ari ikibazo muri sosiyete koko kuko umuntu ntihari umudamu ushobora gufatwa ku ngufu buri munsi kuko hari abantu batagira isoni zo gutabara hakiri kare dukoze ubuvugizi mu nzego zitandukanye inshuti iyo tuvuze benshi batugana niyo mpamvu ntagize neza kuduhuza n'abantu benshi n'ubu ntekereza ko hari impakiti hari ingaruka biragira nziza kuko abantu benshi cyane tuvuze baratugana ariko tutari twageze tuzi neza ko igihe twahageze bazatwumva
Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga turaganira na Claver Haragira Imana umuyobozi w'ishyirahamwe Opromamer ry'abagendana ubumuga bwo mu mutwe mu Rwanda kuri telefone dufite na Jean-Claude we
karame karame
urakomeye
murawa umwaka mushya muhire kandi
twese nkabitsamuye rwose uherereye he Jean Claude we
ntaragima umwaka mushya muhire
yego
yego
arakumva arakumva
ngoboka Jean Claude mukoza radiyo ya Amerika aho ni mu ntare y'Iburasirazuba aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda aho mu kagari ka Kererwa n'ubwo ni mu gihugu cy'u Rwanda kabisa mbamerereye 5/5 mbabakurikiye 5/5 ruganize muri isanga ndetse n'amakuru mutugezaho
nuko
mbanze mbashimire kandi mu kiganiro cyiza mwagiteguriye
yeye natwe turabashimiye rwose ko mwakitabiriye nuko ganira rero n'umutumirwa
natwe tuba turi halo
ganira n'umutumirwa
nababwiye ni natwe tuba turi hano hasi mu mirenge itandukanye y'igihugu buri yatuba tubona imbogamizi duhura nazo tubana n'ababa bafite ubumuga bwo mu mutwe nk'uko mwabigarutseho maze namushimire cyane ku bisobanuro yatanze ku iryo shyirahamwe ryabo uburyo rifasha abantu bafite ubumuga nibyo koko na hano muri uyu murenge wa Gashanda harimo ababasha kuboneka ariko ngiye mbona ubuvugizi buhita bukorwa inzego z'ibanze zihita zihagera z'ubuyobozi zamara kuhajya noneho zikabafasha kubakorera ubuvugizi kugira ngo babashe gukurikiranwa n'ibitaro by'Indera muri Kigali
yego
bahita bajya babajyana Indera ariko ikintu namubaza hari imbogamizi nyinshi dukunda guhura nazo nkatwe abanyarwanda ndetse natwe tubana nabo munsi ku munsi iyo bavuyeyo ese ko hari igihe baza bakavuga ngo barakize baraboreje baratashye bagira n'ubundi mu rugo ugasanga ashyira nk'ukwezi ugasanga n'ubundi birengeje buruvuye uburwayi bwe bukongera bukagaruka batubwira wenda ko wenda babanje kubakorera isuzuma bakareba ko byakize ari special asubiye mu bavandimwe ari muzima ese yaba baza wenda baturutse batazi uburyo babajemo baba babohereza mu buhe buryo kuko akenshi impamvu nyikora icyo kibazo hari igihe usanga nk'umuntu bamujyana bakavuga tenda agiye kuvurwa yamara kugera aho ngaho i Kanombe cyangwa Indera hashira nk'umwaka umuntu akagaruka yagaruka yagera iwabo mu rugo hashira nk'ukwezi bwa burwayi bukongera bukubura
yego
tukibaza ese icyo kigo bavuga kivura indwara zo mu mutwe nicyo baba bajyanyemo ngo bagiye kubavura ese baba baturutse wenda bakaza batarakira byaba bimeze gute kuko impamvu tubyemera kuko niko iyo umuntu amaze kuvurwa bamuha teresifika cyangwa icyangombwa cyo kuba ari haturutse kandi iki cyangombwa akakizana mu mudugudu ubuyobozi bukakibona noneho ikindi cya kabiri mbaza ubona iki ni ikibazo cya mbere nagira ngo nacyo wenda yakisobanura cyangwa nkabaza nkamubaza akajya kubisubiriza rimwe
yee kivuga ndacyaze kubisubiriza rimwe
ikindi kibazo namubaza kubaye niyo mahirwe tuba tubonye yo kuvugana nabo kuko akenshi umuntu aba atazagibongera kubona andi mahirwe yo kubabaza ibibazo kandi tuba bitubangamiye muri sosiyete nyarwanda hari uburyo ikindi kibazo hari ukujyayo ukavurwa ariko wataha ntubashe gukurikiranwa mu buryo bwo kugenzura ngo barebe ahandi wagiye nimba imyitwarire yawe yarakomeje myiza warakize ikibazo ntikigikunda kubaho umuntu yava yagera mu rugo yagera nk'hano mu murenge wa Gashanda avuye i Kigali ni mu karere ka Ngoma ugasanga batereye iyo nibavuga kaduce nawe murwayi wacu turebe nimba koko imiti twamuhaye hari akamaro yamugiriye akabasha kuba yarakize
urashaka kuvuga yuko ibitaro byagombye kumukurikirana
kujya bakurikirana umuntu nimba umuntu bamubashyiriye arwaye urwaye rwo mu mutwe akavayo akareba nimba arakize ndetse bakabasha no kumujyana n'indi nama akabasha kujyana mu yindi mishinga agakorera na poroje abantu koko bakabona ko iryo vuriro rihari cyangwa iryo shyirahamwe kandi bihitaho ribakurikirana kuko ngo nyemba ryumvise kuri radiyo rya Amerika ntabwo nzi ko iryo shyirahamwe rihari kandi hari abantu benshi baba barwaye izo ndwara nka mu karere ka Ngoma ariko ugasanga neza baba barwariye iwabo bakerwa ku gasozi ukabona ko batari tayari mu
niko se Jean Claude ubu ngubu iryo shyirahamwe noneho urarimenye haragira Imana Claver uriyobora muramenyanye noneho ubwo ngubwo anyemereye nkaza kuguha nimero ya telefone ye nawe nkamuha telefone yawe noneho ukaza nimba hari abantu koko ubona bafite ibyo bibazo muri district yanyu ya Ngoma ubazi ugakora uko ushoboye bakaza akabamenya
cyane nabimufashamo cyane kuko nanjye ndishimye kuba tuvuganye ahubwo muragahoraho radio ijwi rya Amerika
uragahoraho nawe rwose urakaramye iteka ryose ndaza kubikora ibyo ngibyo nimba haragira imana binyemereye haragira imana urabinyemereye
yego ndabyemeye duhuze kuko ni Ngoma dukorerayo dufite amatsinda abiri
ye
ndabantu bitimugesera nawe bitizaza turasaba abarwayi bageze muri 2020
Jean Claude wabyumvise
nabyumvise zaza n'umurenge duhana imbibi
eh
ndetse tumugesera twebwe ni mu murenge wa Gashanda ariko icyo kibazo kirahari kandi kindi kuba tuvuganye nawe nanjye biramfashije ahago jewe nk'ijisho ryiwe Yesu akumwerekana hari muri wa rugo hari uyu narahari uyu nkishyira hamwe ndetse nibwo banavuyeyo mujye mubakurikirana rwose muvuge ni ba barwayi bacu twavuye tubakurikirane byose nabo batange n'ubuhamya ku maradiyo bavuga ati twebwe twagiye mu kigo iki n'iki shyirahamwe ibi yaratuyonye biratuvura twarakize ubu twiteje imbere
haragira imana yigeze kuvuga terega ati kubibabwira mu magambo ntabwo bihageje ati tubereka mu bikorwa ko twakize dukora bisanzwe ibyo ari byo byose reka ndaza kuguha nimero ye nawe muhe nimero yawe hanyuma muzavugane aho muri Gashanda nimba aba bantu bahari koko irikira hamwe opromamer rizabamenye Jean Claude ndagushimiye cyane
namwe murakoze cyane kandi mukomeze mugire umunsi mwiza ndabashimiye cyane kuba mumuje n'uwo mugabo rwose
ye haragirima Jean Claude yari yabajije akwa aba bantu baba baturutse ibitaro iyo bagize bongeye bakagira uburwayi baba baturutse ibitaro baba bagi baba babasezereye badakize ibyo bibazo yabyibazaga
reka nzisubize rwose kuko icyo kibazo ni cyiza iyo umurwayi ashaka kugera mu rugo agahura n'ikindi kibazo cya kiri ni nkuko na malaria wayirwara nyuma y'amezi atandatu kayirwara birashoboka na malaria ngira ngo nayo umuntu ntagayirwara ubuzima bwe mu buzima ubwo umutwe nuko ariko ikirite ni ibintu byinshi ari aho bamuvura abakoze ibyo bagomba gukora anameze neza ariko aho yakiriwe ntibabanze kumujera ntibabanze kumuha ibigomba kumusindikiza kugira ngo ayo arangize uburwayi bwe buveho neza
mbese ntibamwiteho
reka nk'urugero umugore wavuye imbere hano ugeze mu rugo agasanga mukeba yaraharitswe ikiratuma adahita agira krize ni ikihe ako kanya kuko ageze mu rugo asanga umugabo ashaje kandi arengera abuze n'umufasha muri urwo rubanza ubwo urumva uwo muntu atakongera gusubirwa ako kanya ni urugero nk'uhaye umwana yakize ari gusaba gusubizwa mu ishuri iwabo baravuze batoya nta gusubirayo
urarwaye
urarwaye ako kanya ibyo rero urumva impamvu zishobora kuba hariya umuntu hariya bamwakiriye nk'uko zishobora no kuba ari impamvu z'umubiri we birashoboka uburwayi bwa buno burwayi bushobora no nubwo tuvuga ngo abantu barakira hari n'aboroherwa hari n'aba
ijwi rya Amerika haragirima reka da nanone ndumva telefone yawe yagize akabazo haragirimana Claver
ndakumva neza
yego komeza
nari muze ijana abantu ijana kwijana ntago bose bamera nk'uko umeze ngewe cyangwa bakaguma wenda kugaragaza ibimenyetso cyangwa n'ubushobozi buke muri sosiyete bitewe n'ubwoko bw'uburwayi barwara kuko iyi ndwara ntabwo ari imwe ntabwo ari imwe mu buryo twasobanuriwe ntabwo iri imwe zishobora muri za magana ariko zose zifite uburwayi bwo mu mutwe ubwo rero njye nshobora kurwara ishobora gukira vuba ukarwara ishobora kumutindaho
yego
impamvu umuntu ashobora gutaha yorohewe neza undi agataha yorohewe 50% ashobora kukongererwaho iby'umuryango ugomba kumufasha kugira ngo yoroherwe yigezaho cyane akangira agasubirwa
nko gushaka nko kujya gufata simiti umuntu niwe ugomba kwigendera ku bitaro kwishakira kuko Jean Claude yabazaga ati ibitaro kuki bitamukurikirana nawe
aho nanjye nabaza ikibazo mubaza ni kuko niyihe ndwara kuri iyi si muganga kuvura akanadusanga mu rugo
atukaba tugiye gushyira mutwaro ku bitaro kuko ni ibitaro nk'ibindi byose nk'ubatuzi ahandi huzi ku isi bavura ntabwo umuganga gusanga iwawe ngo akubwire ngo sebanywe imiti ibi ni ibitaro nk'ibindi byose na ndetse bya leta ni ukuvuga ngo ntabwo umuganga afite inshingano zo gukurikirana umurwayi ahubwo niho twe turi gusaba kugira ngo abanyarwanda abaturage ubuyobozi inshuti z'umuntu ko arizo zagombye gukora ibyo ngibyo ibyo ntabwo ari ibitaro
ni ukuvuga umuryango niwo ugomba kwibutsa umuntu kunywa imiti kuko kubyibagirwa biroroshye niba yibagiwe kujya gufata imiti no kujya muri control ni umuryango ushinzwe kubimwibutsa no kumuherekeza bibaye ngombwa
kuko ubundi bafite inshingano zo kurwaza nk'uko barwaza izindi bikora n'icyo twe dukangurira umunyarwanda mu kuko iyo yarwaye baravuga bati ubundi turarwana ni ikiri tugendanye maze ariko twe twigisha muha agaciro k'umuntu nubwo yararwaye ashobora nubwo atanakiraye bagomba kubikora kugira ngo uburenganzira bwe bwubahirizwe
muteze amatwi radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nicyo kiganiro cyanyu muri isanga umutumirwa haragira Imana Claver ayobora ishyirahamwe au promamer mu gifaransa mu magambo ahinnye y'igifaransa naho mu magambo arambuye ni organisation pour la promotion et la solidarité des malades et handicapés mentaux ni ishyirahamwe rero ry'abagendana ubumuga bwo mu mutwe mu Rwanda kuri telefone dufite Innocent. Innocent
karame Thomas
urakomeye
muraho muraho umwaka mushya muhire
twese nk'abitsamuye rwose uherereye he Innocent
mirereye hano i Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima
yego
mbere na mbere ndamando nsuhuze n'umutumirwa haragira Imana mushimira ko yemeye kuza kuganiriza kuri icyo kibazo mu by'ukuri njyewe nubwo ndi Kigali mvuka mu karere ka Ngororero
yego
niho navukiye
mu karere ka Ngororero ni mu ntara y'uburengerazuba
ni mu ntara y'uburengerazuba mu murenge wa Hindiro mu by'ukuri kubera ko njye narahavukiye nahabaye imyaka myinshi ariko icyo kibazo cy'abarwayi bafite uburwayi bwo mu mutwe ni ikibazo gihari cyane ariko noneho cyabuze abakurikiranwa Thomas niba uzi wenda ibyaro ziriya hakurya biragoye kugira ngo umuntu uzamugeze kwa muganga kandi mu by'ukuri ni ba bantu batishoboye ba bantu mbese batagira kivugirwa ese nkamubaza nti nta miryango inda wenda bakora uko bashoboye kose bakora ubushakashatsi bagacukumbura bakagiye hasi bakareba neza rwose harimo abirirwa bafungiranye mu nzu harimo abirirwa baziritse ku ncumange benshi cyane
umuntu uretse inose
karame
ibyo bintu hari abuzi bibaho
Thomas reka nkubwire wenda maze imyaka igera muri ni Kigali ariko nzi urugo rufite abarwayi bo mu mutwe batatu umwe ni umugabo yashatse umugore abonye ko bikomeye nyine umugabo yarwaye byakomeye umugore aramuta n'abana arigendera umugabo ajyaho asenya inzu yose arayihirika navuga ko ubu mbese aba hanze aba nko mu bwatsi ntawamenya nikurikije njye amakuru makuru abandi nanone ni abantu b'abasore mbese bari bageze mu gihe cyo gushaka urugo
cyo kubaka urugo
hari igihe kigera pe mbese bakamera nabi bakarwana bakagira gute bagafata umwanzuro wo kubazirika nyine ku nshumangiro nk'uko bazirika amatungo
ibyo bintu kuki mutabimenyesha inzego za leta umuntu akazirikwa
ya Thomas ni ibintu bikomeye nyine kubera yuko wenda babona nta kundi babagenza iyo babarekuye birukanka ku gasozi bakarwana n'abantu
reka abo bantu tubahamagarire kujyana bene wabo kwa muganga aho kugira ngo babazirike banu banu bo mu ngororero mufite abo bantu musirika ni muhagarare ndi mubafate mu bajyane kwa muganga
ya Thomas ni kibazo gikomeye wenda niwe agani wenda nibwa bushobozi buke ariko bagakwiye no kugira bakabajyana kwa muganga ndetse no muryango ukare uyo wagera ku buyobozi wenda bw'akarere mu nzego z'ibanze gutyo biragoye ko nakubwira ngo baza ahantu navuye kazi cyane
inose ndagushimiye cyane ndagushimiye cyane uduhaye ubuhamya bufite ingufu cyane ko koko ibyo haragira imana avuga yo kwikibazo kiremereye mu Rwanda koko kiraremereye ndagushimiye cyane ndagushimiye cyane ye ariko rona ubwo ngubwo ndaza guha nimero yawe haragira imana muzavugane mufatanye niyo miryango abo bantu bajyanwe kwa muganga kuzirikwa ndagushimiye pe
yego
ye
murakoze cyane
ijwi rya Amerika haragira imana dushigaje umunota umwe isaha irihuse none duha umwanzuro wo gusoza iki kiganiro
ya umwanzuro ni umwe rero no kubashimira nkashimira radio ya Amerika saba abantu baba bari mu Rwanda cyangwa hanze yarwo babashe kutwumva kugerageza kutwegera nk'uko uri mu bakangurira keneye ubujyanama bikeneye ubundi bushobozi dukeneye kuko hari ikibazo kiturusha ubushobozi hano mu gihugu hari ikibazo kiturusha ubushobozi cyane bikomeye cyane kandi bigaragara koko gikeneye abantu bafite ubushobozi runaka byaba ubumenyi yaba ubushobozi bw'amafaranga kuko ikibazo uyu muntu ashorejeho bigaragara koko ikibazo kirahari umuryango uriho ufite impamvu uriho kandi
haragira imana Claver umuyobozi wa Opromamer Organisation pour la promotion et la solidarité des malades et handicapés mentaux au Rwanda ndagushimiye cyane kandi na numero za Innocent nazo ndaziguha nawe muhe izawe hanyuma nawe muzavugane kimwe na Jean-Claude namwe nshuti z'ijwi rya Amerika mwese uko mungana ndabashimiye rwose mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radio yanyu ijwi rya Amerika murakarama Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanye mwiriwe neza. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mudukurikire kuri metero 19 na metero 22. Turi no kuri internet.